I can't get it
ya
now.
Ya nilopita vurugu ya menishinda ae. Mwenzenu nimechoka kutubu na moyo kudunda ae. Kila kukicha visa, ae, mapenzi sio vita, ae, umekuwa duka, ae, tena super duka, ae, nimechoka kuvumilia, yale maumivu ya moyo, kukesha macho na kulia, umezoea kunifanya kona, motema nangai, unanilagai. Shindwa kufurahi, mapenzi yamenikaba kama tire.
Girl I'm sweating, girl I'm sweating. Wako na choka kuro bulunyi, why can't get enough. Girl I'm sweating, girl I'm sweating. Wako na choka kuro bulunyi, why can't get enough. Baby, you're sweeter than cuckoo. Wagalomu, just know, yes, I do. You make me fly my boo-boo. Only Mulunji, you take my breath away. Omo tima banga mugumu. Wagalomu, baby, wampo nyobulu. Mana walala, wanda walalu. Baby, wanga yegwanku yakalu. Girl, I'm sweating. Girl, I'm sweating. Wako na choka. Kurobulunyi, why can't get enough. Girl, I'm sweating, girl, I'm sweating. Wako na choka, kurobulunyi, why can't get enough.
Mapenzi ya wizi wizi, kupenda kujigi jigi. Moyo umezama deep, kumbe mwenzangu nyuma kijiji. Wakita nime fall in love, nime jichomeka kwenye jumba bovu. Moyo umebaki na makovu, kila siku jasho kunitowa povu. Bonge sinyorita, umbo la kutisha. Linani towa jasho baka bro inapita. Mapenzi yo vita, mapenzi yo chuo kuwa utasoma veta. Mapenzi yo ndumba, mapenzi yo denda. Mapenzi yo kukaa chini na kuchonga genga.
Girl I'm sweating, girl I'm sweating. Wako na choka, kurobulunyi, why can't get enough. Girl I'm sweating, girl I'm sweating. Wako na choka, kurobulunyi, why can't get enough. Baby, you see that and kuku. Wagalomu, just know, yes I do. You make me fly my boo-boo. Only Mulunji, you take my breath away.
Mapenzi yo wizi wizi, kupenda kujigi jigi. Moyo umezama deep, kumbe mwenzangu nyuma kijiji.